Employee of the month, employee of the month, employee of the month, employee of the month. Sina nguvu tena sina muda wa kufight na mwanadamu. Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu. Sina nguvu tena sina muda wa kufight na mwanadamu. Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu. Juzi juzi na sisiri tumeshinda movies ni katona na series, ni katona series ndani ya vits wakiuliza which activity mna do tunaambia which activities. Akikusize ni usherati, size zangwati, size zambati, salimu wanati. Ju this time kahuradi, utasani fuma party.
I'm chasing my goals, kaufiki bae, you are breaking my goals. I'm chasing my goals, kaufiki bae, you are breaking my goals. I'm chasing my goal, kaufiki bae, you are breaking my balls. I'm chasing my goal.
Mika hika nero, juangi vidipo, inakanika ujayad, break your vizuri. Malindi ndi dramatize ata kushinda mhindi.
Sina nguvu tena sina muda wa kufight na mwanadamu. Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu.
Sina nguvu tena sina muda wa kufight na mwanadamu.
Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu.
Mini wangeshi walai, nafanya shit yangu, na pull up na mangwai kwa karai. Nafanya shit yangu, niko ndit ni is, na sikuwa mababi. Nafanya shit yangu, wangeshi, wangeshi, wangeshi wa manya, wangeshi wa manyang. Karao kiniona furai, the wife na mutoi, wapate staffs die. Walai, kesi badai, labda mini kupeba.
Ama imuje, 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 imuje. Ama imuje, 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 imuje.
Sina nguvu tena sina muda wa kufight na mwanadamu.
Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu.
Sina nguvu tena sina muda wa kufight na mwanadamu.
Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu.
Nilishamuaga si struggle, hii mwaka mimi nafanya shit yangu. Ndugu zana wakimbiza gamchana, mini siku ndio naingia shift yangu. Wanajimix mimi nina keep calm tu. Uwaga nisu waga imekosa chanjo. Baggy jeans parani za kitambo. Cannabis katu mekosa mipango. Size risky natoshana na kando. Nina discipline since cheza na cargo. Mrembo anafanya pesa na fambo. Ikiisha wanasogea kando.
Sina nguvu tena sina muda wa kufight na mwanadamu.
Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu.
Sina nguvu tena sina muda wa kufight na mwanadamu.
Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu.
After math always uwaga hesabu. Hawana mistari na tumejaza vitabu. Mariba tangu enzi za babu. Maskando za media zilingiza maribe kwa tabu. Kawa natulizia we waambia tunamuja. Tuko mastula, tushaoda sambuka. Uneza ivuta, sit kwa maduya. Piga sindunda, tukitafta mfupa. Gozangu wazinyala unye kufunga do. Oh, njini magatekeepers, umbwa. Minafanya shit yangu. Wona kam kuletea shida zako, jo. Minafanya shit yangu. Una kam kuletea shida zako.
Sina nguvu tena sina muda wa kufight na mwanadamu.
Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu.
Sina nguvu tena sina muda wa kufight na mwanadamu.
Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu.
Sina nguvu tena sina muda wa kufight na mwanadamu.
Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu.
Sina nguvu tena sina muda wa kufight na mwanadamu.
Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu.